qurbeeda sidoo qotonkeeda qadirku abuuray hormaada ku saleeyo qayrka hablahoodan aadaa qiimi dhaafay qofnima la amaano oo aadaa dadu qaaday sidoo qotonkeeda qadirku abuuray hormaada ku saleeyo qayrka hablahoodan aadaa qiimi dhaafay qofnima la amaano oo aadaa dadu qaaday jigjiga qaybkeeda dunyaahi lagu qeexay hablaha qabribaya allah kugu qaybe hodani qofku gaada qarniga lama sheegin hodani qofku gaada qarniga lama sheegin jigjiga qaybkeeda gabyahay lagu qeexay hablaha qabribaya allah kugu qaybe hodani qofku gaada qarniga lama sheegin hodani qofku gaada qarniga lama sheegin haddii qowl wanaaga qallanto lagu doorto adaa qalbi deeqa qarniga ku ammaanan haddii qurba guurka qof noolaala doonto adaa ugu qorsan hablaha la qorshaysto haddii qowl wanaaga qallanto lagu doorto adha qalbi deeqa qarniga ku ammaanan jigjiga qaybkeeda dunyaahi lagu qeexay hablaha qabribaya allah kugu qaybe hodani qofku gaada qarniga lama sheegin hodani qofku gaada qarniga lama sheegin jigjiga qaybkeeda gabyahay lagu qeexay hablaha qabribaya allah kugu qaybe hodani qofku gaada qarniga lama sheegin hodani qofku gaada qarniga lama sheegin jigjiga qaybkeeda gabyahay lagu qeexay hablaha qabribaya allah kugu qaybe hodani qofku gaada qarniga lama sheegin hodani qofku gaada qarniga lama sheegin